na na na. Hey, yo, this is Kawim again. Some ya say this a bad thing, what a one. Nyuki unavyospike unafanya mina data. Najaribu kila njia na shingwa vipi nitakupata. Ukiwa online na connect na kuhata. Siezi choka baby mini na kufata. Oh baby, you are my bees. Kwa kweli na kutaka. Listen to me, I beg please. Niseme na chotaka. Mutima kwange kwa esigeza na we. Inamana ninge penda mikuwa na we. Kuwa karatasi, mini kuwe pe. Ama tuchore love, watu one tukinga sana. Olinga mari, olinge nguva. Olizegia mitwaro, suti na uraba. Olinga mali, olinga nguva. Olizegia mitwaro, suti na uraba. Jagara twagarane. Jagara twagarane. Jagara twagarane. Jagara, jagara. Nenya usimane. Nenya usimane, baby. Nenya usimane. Nenya. Mambo ya kukupenda kwako nisha say. Usije sema kwamba mimi ni delay. Nitakupa one love kisha mimi kuitebe. Wakisema tutatepa twende tuishi away. My baby, please don't walk away. I wanna call you darling every day. You know I love you, please say okay. And if you doubt me, go up VK. Nakupenda zaidi ya sali, nakupenda zaidi ya cake. Nakupenda zaidi ya chocolate, nakupenda zaidi ya eh. Nakusima baby, nakupenda tu wewe. Mutima kwange kwa gara, tugende tukole. Truly I love you, that's all I have to say. Na kama wanipenda basi nipati okay. Avalala bagamba vyo kunyo bagamba sigale. Nenya wiche waso menye marawe otikale. Jagara twagarane. Jagara twagarane. Jagara twagarane. Jagara, jagara. Nenya usimane. Nenya usimane, baby. Nenya usimane. Nenya, jagara. My baby, jagara. Jagara. My sweet, jagara. Jagara, jagara. Jagara. Yeah, yeah.